Nimetoka far away, sikujua lanja wala dena. Hey, japo napata paper, ila kazini najituma. Nimetoka far away, sikujua lanja wala dena. Yeah, mbali tunatoka tunakwendaga. Life kwa mziki nishapendaga. Mega no stress kwa mlendaga. Dress right here no kalendaga. Niko na wanangu tunapare. From Monday to Sunday. Geta zogo zogo tukukande. Hatutaki shoba za wapambe.
Say no, no, no. Mambo ni fire. Bongo bongo hapa si ulaya. Leta shobo shobo tukukande vibaya. Sisi kama
so
hivi no require.
So come up,
kula bata, kula.
So come up,
kula bata, kula bata, kula.
So come up,
kula bata, kula bata, kula.
Tuko full watu shazi, milango iko wazi. Waka kati kati kati, masela na wazazi. Wana mwaga radhi mpaka
ni vita, mpanya pajue, mpanya mpaone haya. Hatari, ishai. Enjoy kio na pagusa pa moto
yada
nipakate kitoto
rampa kata
high quality solo koi
sanga daga
dempa dempa ni remperai
kwenye kusaga unasaga rumba wengine wana dance wana yumba yumba babu ananitambia usoni mzee mfukoni kijana kulala sio mali bwana mali kichwa na kama una stress basi umekufa tunakesha usiku mzima kama bundie tunakula vyote hatuachi punje wapi unapowashwa tukukune kama samaki acha tuwapunje.
So come up,
kula bata, kula bata, kula.
So come up,
kula bata, kula bata, kula.
So come up.